saga. Sipashagi makabichi akacheze anikiona sura yako najionea kasheshe kata sebu tuko site nyondole kasheshe chonde chonde ala ala tia eti ala tia eti ala ala tia eti sipashagi makabichi oh no no no. Utamrudia ex wako ama bora kufa
bora kufa
jimpagane ama bora kufa
bora
utarudi kwa ex wako ama bora kufa
bora kufa
murudiane ama bora kufa
bora kufa
sirudia ni matapishi kacheze unakoteza sipashagi makabichi akacheze anikiona sura yako najionea kasheshe kata sebu tuko site nyondole kasheshe
chonde chonde
ala ala tia eti ala tia eti ala ala tia eti sipashagi makabichi
oh no no no.
Oh,